unangumiza dada, jia urembo wako
kiuno chako chako kiuno chako dada,
unje unje unje
kivunje pole pole,
kiuno chako chako kiuno chako dada,
unje unje unje
kivunje pole pole.
Hi baby girl, swagi yako iko juu, naomba unieleze kila kitu nitadu. Pesa, gari, tupilia mbali, nikupe mapenzi hadi uridike, unakaa kitarabu, tujaribu kiarabu. Twende hivi mpaka chini, wale machizi midomo watafyata.
Cheki, 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 nakucheki, cheki, 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 nakucheki, cheki.
Kiuno chako chako kiuno chako dada,
unje unje unje
kivunje pole pole,
kiuno chako chako kiuno chako dada,
unje unje unje
kivunje pole pole.
City, chipa waiteki, nikupende, basi twende. Acha Mungu, mrembo uko fiti. Ava city, chipa waiteki, nikupende, basi twende. Tingisha, tetetetetetetemesha, zuzuzuzu, zungusha. Tingisha, tetetetetetemesha, zuzuzuzu, zungusha.
Kiuno chako chako, kiuno chako dada,
kivunje pole pole,
kiuno chako chako kiuno chako dada,
unje unje unje
kivunje pole pole,
kiuno chako dada, pole pole, kiuno chako dada, pole pole, kiuno chako dada, pole pole. Cheki 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 na ku cheki 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 na ku cheki cheki, huo urembo wako
tilingisha.
Chako dada,
unje unje unje
kivunje pole pole,
kiuno chako chako kiuno chako dada,
unje unje unje
kivunje pole pole,
kiuno chako chako kiuno chako dada,
unje unje unje
kivunje pole pole,
kiuno chako chako kiuno chako dada,
unje unje unje
kivunje pole pole,
pole pole ra wadakewa. Mara nyingine tena, nafungua kurasa tena wapili au sio. I love you guys. Salute queen. Rap.